nga mwalya nokwikuta nokunonke fyume finji mwikatilo mumitima yenu kuchenjela kwenu inga mwalya nokwikuta nokunonke fyume fingi muchalu mwikatila mumitima yenu kuchenjela kwandi echo bwesheni kulilesa ifye kumine fya bupe mwikatila mumitima yenu kuchenjela kwenu echo bwesheni kulilesa ifye kumine fya bupe mwikatila mumitima yenu kuchenjela kwenu Adamu na Eva mu Edeni valilele kufya bindwa Anania na Safaya babofeshe amano yabo valibepele lesa Josefu mo Egipto ena alikene ichabindwa Tawo fyeshe amano yakwe alitinine lesa Echo bwesheni kulilesa ifye kumine fya bupe mwikatila mumitima yenu kuchenjela kwenu Echo bwesheni kulilesa ifye kumine fya bupe mwikatila mumitima yenu kuchenjela kwenu Silva na golide fyonse fya kwalesa mwine fyonse na tutashe kulilesa wesu e utupela fyonse.